Westside News.
I would like to introduce.
Drop on the beat.
This time, now you know. The vipers, They can kwebele pom, simani kariba, kuona uenda som. Yoga no pato koyo, on sama kutu mila polofon. Eve sama kamba paliwe, alina bantu menangu kumbali. Mami uvutika chapewe, kaliona soniri na secreti. Baby I don't wanna keep it. Weba fonde mpo ye feeling you could be healing. Baby you been neglecting. Kama kukwanya mani mbawi, neku mwane pole chulawi. Umulekele ku, you could be ilini. Ilini, ilini. Baby you could be ilini. You could be ilini. Ilini, ilini. Baby you could be ilini. You could be ilini. Relationship. Message, usiwe aende cause love ye nu mone kama wake up pala kwenye na mo beta. Your love is more and water. Mushe nangu weka, you find someone is better. I mean it better. I mean it better.
Baby langa, why do you feel pity? Usiwa wa muna bali plenty. Namba uko kupapata kwanshi.
Downloaded from westsidemusicblog.net.